many guys in your shirt?
Get your food.
Hey, yo, kick low. Simple K. Hey.
Hapa
wana nji njangara na mahetman Roti wa kai kai limo na mataman Hapa teket kupapushe charo Nde wombesha shaka punde saro Hama pange nkwetefe
Baratawa
Nachila nde shongora
Baratawa
Kesta kash kongora
Baratawa
Alasa
Baratawa Baratawa
Hapa limroti nde manga bo
Baratawa
Wala mapine ya rafuri lako
Baratawa File fachale chita kwa chakupamba Banda
Palasi tukamone samba Sopa nomba ndia ipite mwona ena Ili mumutwe mwandi kwa tini ena Sopa na nchita soni njambo kuina No kuipika neka no kuima Neka kwa tini kemba Kugwendo ngembe watulemba Sopa nomba kwa tiva kemba tatutimba Hapa wananji njangara na mahetman Noti wakaika ilimu na mataman Hapa teket kupapushe charo Nde wombesha shaka punde saro Hapa pange nkwetefe
Baratawa
Nachila nde shongora
Baratawa
Kesta kash kongora
Baratawa
Alasa
Baratawa Baratawa
Hapa limroti nde manga bo
Baratawa
Wala mapine ya rafuri lako
Baratawa Baratawa
Alasa
Baratawa Baratawa
Come again.